Ngiyabonga mfowethu Neve. Sanibona ekuseni bangane, ngiyajabula ukuba phakathi kulokhu kusa. Futhi ngingedlulisa ukuphawula okufanayo kumfowethu. Ngangimethembise ukuba sekusakazeni futhi ngakugeja ngeviki elilodwa futhi ngeviki elizayo akukhohlwa. Ngakho ngicabange ukuthi okwesithathu kufanele kube yisikhathi ngempela okufanele ngikwenze ngaso. Ngakho bengilapho nje ngomzuzu owodwa wesikhathi, umzuzu owodwa nje. Nomfowethu Snyder ubengaphandle, ngakho sathi shelele ngokukhulu kushesha futhi ekugcineni sangena ekusakazeni. Futhi ngicabanga ukuthi sibacasulile yilokho esikwenzile ngenkathi singena kanjalo kancanyana nje. Ngakho futhi bengilapha ngehla ngicabange ngendikimba engizoshumayela ngayo, niyazi. Futhi ngokwejwayelekile ngeyami kuthatha cishe ihora nohafu, futhi cishe bengineshumi nanhlanu imizuzu eyishumi nesishiyagalombili yawo okuqala. Ngaseke ngibheka phezulu newashi likhulu lathi sekuyisikhathi sokuba ngihambe, ngakho sizoqhubeka ngomgqibelo ozayo noma ngesinye isikhathi kunjalo. Ngesonto ledlule sasisesahlukweni seshumi samaHebheru, sasesiqale evesini lokuqala futhi asibange sisaqhubekela phambili. Ningazikhohlwa izinkonzo e-Indianapolis kuleli viki uma noma ubani wenu noma nina noma yibaphi abangane enhla ngaleyo ndlela ngani, bhalani nibatshele. Izinkonzo zizoqala kusasa ebusuku ngelesikhombisa nqo eKel Tabernacle e-Indianapolis. Futhi kunenqwaba yendawo yokuhlala cishe abantu abayizinkulungwane eziyishumi nanye eyobahlalisa. Futhi inqunquthela encane, inhlangano encane ngempela, ngazi ngisho nokuthi yini igama lenhlangano. Bano nombuthano lapho noma inqunquthela. Futhi kule nqunquthela bangicele kuba ngibe yisikhulumisa sebusuku. Ngakho ngicabanga ukuthi inhlangano uqobo lwayo ibandla inhlangano kuphela nje inamalunga ambalwa nje kabi kabi. Futhi ngakho bese kuthi ke ngesikhathi sasebusuku ngine nenkonzo yokukhuluma njalo ebusuku ngomsombuluko kuya kulwesihlanu, ngolwesihlanu ebusuku ngokuphela kwengqungquthela. Ngakho ninabangane khona lapha e-Indianapolis, ngani yenyukani impela. Futhi zingamashumi amabili nantathu ukusa kwamhla zingamashumi amabili nantathu uma kwenzeka kuba nomunye ohambela ngapha useholidini lakho nje njengoba kuyinyanga yeholide ngokwejwayelekile uJune. IMinneapolis osomabhizinisi abangamaKristu umhlaba wonke inengqungquthela yabo eMinneapolis nenkonzo yokuvula imhlazi ngamashumi amabili nantathu i-breakfast. I-breakfast lasekuseni limhlazi ngamashumi amabili nantathu zikaJune. Ngizokhuluma e-breakfastini lasekuseni ngivula inkonzo. Bese ke zingamashumi amabili nane ngiyobe ngisekhona eMinneapolis futhi kuyoba setabernakele i-Hearts Harbor nomfundisi Gordon Peterson. Futhi banohlelo olusakazwa kwithelevishini lapho, ngakho umani khona endaweni ngani thanini qi. Bese kuthi ke mhla zingamashumi amabili nane noma zingamashumi amabili nanhlanu njalo kuqala ingqungquthela futhi sibakhona. Kuwuhlelo olungejwayelekile ngempela. Umnumzane Roberts, umnumzane Hicks namuqobo, abanye abaningi abefundisi uzoba khona futhi akukhohlelo oluhleliwe. Osomabhizinisi abangamaKristu bengosomabhizinisi abangamaKristu beFull Gospel babefuna nje ukukushiya kuvulekile kunoma yikuphi umoya ongcwele ozothi akwenziwe sibe lapho sonke. Futhi ngakho abakaze babe nenjalo futhi abazange bazise nganoma yiziphi izikhulumi, ukukhuluma kuphela ukukhuluma okwaziswa ngakho ngubusa kwangamhla zingamashumi amabili nantathu ngifanele ngikhulume kwi-breakfast labo. Futhi lokho kumenyezela kunganjalo sizoba lapho nje sonke silindele kumoya ongcwele. Lokho kufanele kube kuhle ngempela, akufanele na? Uma nje singahle sonke sizinikele kumoya ongcwele ilokho-ke futhi sidedele yena asisebenzise ngendlela azofuna ukusebenzisa ngayo. Manje bese kuthi-ke inkonzo elandelayo eyenziwe uhlu engiyaziyo ngumbuthano omdala wasemgwaqeni u-Azusa. Lowo uzoba khona ziyishumi nanhlanu kuSeptemba. Ngivula inkonzo lapho yombuthano wamazwe ngamazwe wasemgwaqeni u-Azusa iminyaka engamashumi amahlanu yePentecoste e-United States. Baneminyaka engamashumi amahlanu budala kulo Septemba ozayo mhla umoya ongcwele uqala ukwehlela emishini yasemgwaqeni u-Azusa. Endala ngikholwa ukuthi kwakuyimishini endala yamabhaptisti noma emgwaqeni u-Azusa e-Los Angeles e-California. Ilapho umoya ongcwele wehlela khona kuqala eminyakeni engamashumi amahlanu edlula lo September ozayo. Futhi ngenkathi ngise-Cow Palace eminyakeni ethi ayibe mibili edlule ngathi awu amashumi amahlanu igama elithi Pentecost lisho amashumi amahlanu. Ngakho yingani nje singabi nawo umbuthano omkhulu? Futhi niyazi lokho ngokhela umlilo, futhi banombuthano wamazwe ngamazwe, futhi uzobanjelwa ethempelini i-Angeles. Futhi izinsuku ezinhlanu ngaphambi kwalokho ngizokwenza uhambo lwezindawo ezibonakala ngasikhathi sinye khona lapha ezindaweni ezehlukene. Oh, ezantsi Eastgate na noma ngiqonde iSouthgate, futhi kwenyuke njalo kuyongena edolobheni lase amaningana alawo madolobha amancane, amadolobha amahlanu ehlukene, ukwenza uhambo oluncane lwamadolobha abonakala ngasikhathi sinye, inkonzo yobusuku obubodwa, bese ngiyongena ngqo emuthwaneni omkhulu. Futhi uma ningaseCalifornia noma phandle lapho abanye benu abavela eCalifornia, nikukhumbule lokho. Silindele isikhathi esikhulu senhlanganyelo nabantu bakaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Manje sizowe sikhuleka. Baba wethu wasezulwini, siyakubonga kulokhu kusa ngelihle ithuba elihle kakhulu esinalo lokuza singene emkholweni bakho ngezinhliziyo ezijabulayo nokubonga ngenxa yokuthi uJesu indodana kaNkulunkulu isivumele kakhulu kangaka kuba senze lokhu. Nomusa wayo usifikise kulesi sikhathi, futhi siyajabula ukuba sibe lapha namhlanje. Siyajabula ukuba nale ndawo encane sindawonye, indawo evulekile, iBhayibheli elivulekile, izinhliziyo ezivulekile ukwemukela izwi likaNkulunkulu nomlayezo wakhe. Futhi sikhulekela ukuthi uMoya oNgcwele uzofika futhi ugcwalise yonke imifantu yenhliziyo yethu ngobuhle bakhe, njengoba sifunda izwi lakhe ngokuba kulotshiwe akusikwa sodwa umuntu oyakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu, vula umlomo wethu namhlanje ukuba ukuthi kuzoba nguwe okhulumayo nezinhliziyo zethu, ukuthi kuzoba ngumoya ongcwele ukuzwa, ngokuba sokucela egameni likaJesu indodana yakho. Amen. Ngesonto ledlule encwadini yamaHebheru siqale ngesahluko seshumi saseke sehlela kwenye indaba, singazi nje ukuthi umoya ongcwele uzoziholela ekubeni sifundise kuphi. Ayikho eqondwe ngaphambili, nje silinde ukunyakaza kwakhe. Sibuyele emuva ekwazeni ngaphambili kusukela kulokho. Ngenisho kambe ngiyajabula ukubona udadewethu Hooper ehlezi lapho kulokhu kusa. Udadewethu Flo, ngijabula ngempela ukukubona. Abaningi benu bangahle bangamazi abanye benu, futhi bephethwe isifo sofuba iminyaka ngeminyaka, futhi sewabambeka embhedeni, futhi esizweni sonke jikelele ezama ukuthola ukukhululwa. Futhi namhlanje siyajabula ukuba naye ehlezi eTabernakele ebukeke kahle namhlanje, akabonga uNkulunkulu. Manje umbhali wencwadi iletter yamaHebheru ucatshangwa ukuthi kwakunguPawulu, ngoba izwakala nje ukubhala kwakhe. Nencwadi iletter yamaHebheru yayibhekiswe kumaJuda amaHebheru. Futhi kwakunguPawulu ezama ukwehlukanisa umthetho emsini, ebonisa umehluko phakathi kwalokho umthetho owawuyikho nalokho umusa oyikho, ngoba amaHebheru wayephansi komthetho. Manje-ke uPawulu wayezama ukubabonisa ukuthi umusa wawuyini. Futhi ngicabanga ukuthi uqobo lwami ukuthi isahluko seshumi lapha nevesi lokuqala kuzoba ukhiyo phelele entweni yonke. Manje sinesahluko sokuqala, siqala ngaso uNkulunkulu emandulo ngezindlela eziningi wakhuluma kubaba ngabaprofethi, kodwa ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu. Siwelele esahluko sesikhombisa ukubonakala kukaMelkizedeki. Sahlele esahlukweni sesishiyagalolunye sobupristu, ukuthi uKristu uba kanjani engumphristi wethu omkhulu, ukuthatha indawo yomphristi omdala omkhulu. Bese-ke sikuletha ngale esahlukweni seshumi, siyangena umthetho wesithunzi sezinto ezizayo. Singena esahlukweni seshumi nanye, futhi konke kumelana nezithunzi ezimangalisayo zokukholwa, amaqhawe okukholwa, ukuthi kwaba kanjani ngokukholwa ukuthi enza into enje nenje, nokuthi kanjani ngaphandle kwethu babe ngenako kupheleliswa ngoba bangabe sithunzi salokho okuzayo. bese ke siyongena esahlweni seshumi nanye futhi uPawulu noma esahlweni seshumi nambili uPawulu ethi lokhu sihaqiwe yifo elikhulu lofakazi masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela ekuncintisaneni esikubekelweyo. Isahluko seshumi nantathu isahluko esigcinayo sasho sigcina kulokhu masekugcineni ukuthi uJesu Kristu yikho konke kukho konke ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Niyabo kukhombisa ukuthi kwakunguKristu emuva ngaphambi komthetho, kwakunguKristu emthethweni, kwakunguKristu ngezinsuku zomusa futhi kuyoba nguKristu phakade. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Isithombe sihle kanje pho incwadi iletha yamaHebheru espendela sona. Manje kuqala futhi manje ngevesi lokuqala asibuyele emuva. Ngesonto ledlule sicabange ukuthi siyongena endabeni yokuphelela kodwa ke uNkulunkulu wasibuyisela emuva futhi sathola ukwazi ngaphambili usibonisa ukuthi ukuphi lokho ngaphambi kokuba kuze kubunjwe izwe. Bangako lapha ngasukela edlweni angasibona isandla sakho. Ikutholile no? Ngaphambi kokuba kuze kubunjwe izwe sabekwa kuKristu. Kucabangeni nje. UNkulunkulu engongenasiphelo ongeqamba amanga ongekhulume noma yini ephambene wazi konke njengoba nje ephelele ekuqaleni njengoba enjalo ekupheleni futhi njengoba nje ephelele ekupheleni njengoba wayenjalo ekuqaleni. UNkulunkulu akapheli njengephakade. Ungeke uze ulithole ikhona lendingilizi ephelele. Ungagijima ugijime iminyaka nephakade futhi ngeke kube khona neze kube khona ukuphela kuyo futhi yileyo ndlela uNkulunkulu ayiyo. Futhi ngenkathi eba ngokuqala kwaku uNkulunkulu owayekhona njalo wayengongenasiphelo ephelele kwasekuqaleni futhi uyohlala njalo efana ngeke neze aguquka ufana ngokuphelele. Manje leli ketango elikhulu lokuphelela lagashulwa indawo yesikhathi kwafika isikhathi ngenxa yesono. Ake sidwebe isithombe sesikhathi. Ake sibone indingilizi ephelele kuze kube phakade bese ke khona manjalo isono saqathakela phakathi saze sifaka encane njengoba umkami ekubiza ngephuzwana lensimbi noma ithonsi elincane eketangweni. Ngakho kuyehla manje iphakathi liqhubekela phambili kodwa alikho esimweni salo esiphelele. Nasi isikhali esincane esehlayo kugqabuka ngapha kuphume ngapha. UNkulunkulu wadingeka ukuthi enze lokho ngoba uSathane kwakubangelwe nguye. Futhi kwaqathakela endaweni yesikhathi ukuba kuvivinywe futhi kupheleliswe nangokuhlanjululwa kwabalahlekileyo. Ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe obukhosi ukuthi ngolunye usuku aphakamise lelo qhuzu elincane lensimbi noma isikhala ubuyele endingilizini ephelele bese-ke ilokhu igingqeka nje ngokufanayo. Ngiyakubona na isikhathi. Manje isikhathi sinjengesihibe kuhibela phansi. UJesu wayevele ephakadeni ephakadeni kodwa wathatha igqathu wangena endaweni yesikhathi futhi wenziwe inyama wasefika edlula lapho ukuze angcwelise noma abeke umushwe wegazi kuyo yonke le ndawo ukuyihlenga futhi abuye ayikhumanise noNkulunkulu futhi kulo lonke iphakade. Ngiyakubona lo? Yilokho-ke isikhathi esiyikho. Manje kuNkulunkulu ngenkathi uqala lapha ekupheleni kwefindo elincane endingilizini ephelele okwenza ifindo elincane kuyo. Ngenkathi uNkulunkulu eqala lapho wayephelele. Yonke into ayisho yayiphelele. Yonke into ayenzayo iphelele.
So then the Bible said that Christ Jesus.
Ngakho manje ke iBhayibheli lasho ukuthi uKristu Jesu waye iwundo elihlatshiweyo selokhu ukuqala kwefindo elincane waqala umhlaba. UKristu wahlatshwa ekuqaleni. Manje akazange impela ahlatshwe kwaze kwaba iminyaka 4,000 kamuva.
But the reason he was slaying them because
kodwa isizathu sokuthi wahlatshwa ngaleso sikhathi ngoba ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu uyakubona mfowethu again ukuthi ngiqonde ukuthini na yabo wayenguNkulunkulu ekuqaleni futhi ngenkathi manje usathane wayenga akasidalanga lesi sihibe esincane leli khuzwana lensimbi akakudalanga lokho usathane akakwazi ukudala usathane angaphendukezela kuphela lokho okudalwe nguNkulunkulu bukani ngisho lokho ukuze niqonde leli yiklasi labadala futhi iningi lethu lonke impela lingabantu abashadile cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye futhi ngethemba ukuthi izintombi nabesilisa iyaqonda iphimbo lazo niyangiqonda nje ukuchaza okuthize
If a man takes to himself a wife, a woman,
uma indoda izithathela umfazi owesifazane bese eba ngumkayo bese behlala ndawonye njengendoda nomfazi iminyaka engamashumi amahlanu bahlanzekile nje futhi bamsulwa futhi abanasicise ngathi abakaze bazane lokho lolo uhlelo lukaNkulunkulu Kodwa ukuba lo wesilisa noma owesifazane kuba ahabe futhi ahlale nomunye umlisa noma owesifazane lokho kuyaphendukezela kwenza ukuba kuzalwe abantwana besihlahla kodwa uma behlala ndawonye kulokho kuzwana okuphelele leyo indlela kaNkulunkulu kodwa usathane uyafika zulazule bese efaka inkanuko kwesilisa noma owesifazane bese behlala ngokuphambana nalezo zifungo zomshado nalokho kunguphendukezela Kuyilo impela udaba locansi kodwa luphendukezelwe ngakho yilokho usathana akwenzayo ngento kaNkulunkulu eqondileyo uyayiphendukezela yilokho usathana akwenzayo namhlanje ngowangempela oyiwo uqobo lalelani emlayezweni kaNkulunkulu wangempela uyawuphendukezela enze enye into awenze uqhamuke usungenye into engesiyo Ezweni namhlanje sithola ukuthi kukhona abantu iBhayibheli liyakubikezela izigaba ezintathu zabantu omunye wabo ngobandayo nesitashi ogcina umthetho ngamehlo nje onganaki bayaziqhubekela nje akwehlukene nokuthi uhlala edlangaleni bayasonta bakhulume kancane ngalokhu lokho nangenkosi kanjalo njalo babuye kodwa akukho lwazi lokuzalwa kabusha kwangempela Wo abanye babo bayakusho kodwa ukuphila kwabo kuyafakaza ukuthi akunjalo manje lokho kungale ngasohle ngothi nolulodwa le kude na manje phansi lapha kolunye uhlangothi izinhlanya nelanga impela ibandla leqiniso uJesu washo njalo kuyosondela kakhulu kuyodukisa nabakhethiweyo Manje abantu abaningi bathi nje bangabona ubuhlanya bucutshwe nokwangempela bathi akho lotho kulo baqhubeka Niyabona leyo into efanayo abafarisi abayenzile uSathane kazezi siwule ngokuzama ukuphendukezela lokho uzama ukuphendukezela ileli iqiniso nalolu uhlanya lapha luzama ukulingisa lelo qiniso Niyabo ulele lapho ke ulayini wenu oyingozi khona lapho manje kusifanele kuba sihlale singabasemoyeni sifundizwe futhi noma yini evukayo ngaphandle ephambene nezwi khona ke kulahlele eceleni ngaleso sizathu izikhathi eziningi ukuthi ngibathi ngiqinisa kakhulu kubashumayeli besifazane iBhayibheli lithi ngabo abangakhulumi ebandleni iBhayibheli liyabenqabela ukuba bakhulume ngezilimi kumbe noma yini ebandleni ngifanele ngihlale nezwi bekisisani ukuthi likuphi libhekeni ezweni namhlanje lapho yonke le mfundiso egqamileyo iqubuka khona bekisisani kuzo zonke izinkolozo ezokungadli inyama nabagcina umthetho ngokwedlulele ukuthi ngifanele ngenze kanje nakanje uma ngingakhulumi ngezilimi uma ngingakwenzi lokhu uma ngingamemezi uma ngingasini kukhona okungalungile kimi lokho ukuquba ukugcina umthetho ngokwedlulele Sisindiswa ngomusa ngokukholwa akulutho lokho okwenzile kuyilokho akwenzayo wenza owawungeke ukwenze wena ukuba wawuzisindise wena khona ke wayengeke adingeke ukuba afe kodwa wafa ukuze akusindise lapho owawungeke uzisindise wena. Leso saka sidala esihlazisa uNkulunkulu sithi uNkulunkulu usiza labo abangenako zisiza noma uNkulunkulu usiza labo abazisizayo basho njalo. Lokho nje kungapha nangapha. Uma ungazisiza uNkulunkulu ubheke ukuba ukwenze. uNkulunkulu usiza labo abangeke bazisiza. Futhi ungeke wazisiza ukuba usindiswe ngakho uNkulunkulu ngomusa wakhe wakusindisa. Manje qaphelani ukuthi kuhle kanjani. Umthetho mkhulu ephakadeni ukuthi uNkulunkulu wasibone kanjani lesi sihibe ngaphambili. Futhi uma engongenasiphelo futhi angebe ngenye into. Ake ngithathe lokhu nje cishe imizuzu emihlanu ukubethela lokhu phansi ine ukushayela ngesipikini ukuze ungathishelele kuphume emiqondweni yenu futhi kwangathi umoya ongcwele manje-ke ungeza bese uyakushisela kuhlangane ndawonye ngothando ukuze ningalokothi nikuyeke. Manje bukoni uNkulunkulu ongeqamba amanga uNkulunkulu ongenasiphelo. Futhi ngiyakusho lokhu futhi ngabantu abangabonakali bezibeka maphakathi nendawo ekuphiliseni kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu akwethembisa uNkulunkulu uzasinakekela isithembiso sakhe ngeke asiyeke. Manje bukani ngaphambi kokuba aze abeke izwi elishicilele nalo ngumqondo kaNkulunkulu. Nanku lona ngumqondo kaNkulunkulu awucabanga ngaphambi kokuba isisekelo sezwe size sibekwe yiwo. Ngaleso sizathu akwazi ukubeka ezwini elishicilelwe futhi asho ukuthi kuyoba njani ngoba walibona ngaphambi kokusekelwa kwezwe futhi wazi nje ukuthi liyoba yini waselikhuluma ngokugcwele. Waselehlisela ulwazi lwakhe elunika abaprofethi base belibhala ngokugcwele futhi unyaka ngonyaka nekhulu ngekhulu silibona lifezeka ngalo ngakho impela nje. uNkulunkulu enikeza izithunzi zelidala ukubikezela ngesithunzi elisha futhi siyalibona izwi ngezwi ligcwaliseka. Besifanele sibe nokukholwa okunjani pho okwakhele kuNkulunkulu. Manje embhekisiseni uKristu ehlatshiwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe lapho uNkulunkulu ebuka phansi futhi wabona into kuphela eyayizosindisa umuntu olahlekileyo wathi angazi noma lokhu yiwo yini amazwi kodwa kwakuyinto efana nale. Umuntu angezisindise ngoba uzobona kodwa ngibuka phansi labo futhi ngibona amashumi ezinkulungwane ezabantu abanhliziyo ziqotho abayofuna ukuza. Ngibona izinkulungwane ezabantu abayofuna ukusindiswa futhi bangafuni ukuyongena ekule mbubhiso esabekayo engizodingeka ngiyenzele udeveli nezingelosi zakhe ngoba bazofanele bayongena ekujezisweni kwangunaphakade. Nabantu abanhliziyo ziqotho bazokubona lokho futhi ngizoba nendoda egama lingu-Esawu ezalwayo kuzoba khona eyodwa uJakobe. NoJakobe akazukuba muhle kangako wasekuqaleni nje kodwa enhliziyweni yakhe uyothanda izinto zikaNkulunkulu. Ngakho ngiyokhethe uJakobe. Wanibona futhi wayazi ukuthi nani funa ukusindiswa ngakho wathi into kuphela engingayenza kungukuba ngehle mina uqobo futhi ngibe nendodana ezalwayo noma umzimba wenyama futhi ngenziwe ngibe njengabo. Ikhambi lokulwa nobubi ngokuba uNkulunkulu uqaba lwakhe abe yisono ukuze akhokhe inani ngoba kuyothatha into ephakeme kunakho konke okukhona ukuphakamisa umuntu esimweni sokulahleka. Futhi bukani ungaphezu kwazo zonke izingelosi ezinkulu ophakeme kakhulu kunaye wonke owayekhona wehlela lapha emhlabeni wayesehlala phakathi komuntu futhi waye emzini ophansi kunayo yonke emhlabeni iJerikho futhi wayephansi kakhulu kwaze kwathi indoda encane kuwo onke yomuzi yaze yambuka phansi uZakewu futhi manje-ke wafela izono zabantu ufike ngendlela yesitebele epofu
Ocabeka unabo bonke. Oh ngathemba ukuthi niyakuthola. Ocabeka unabo bonke uba ngompofu kunabo bonke. Njona ngobusuku obunesiphepho wathi izinyoni nezidleke nezimpuphuthe nezimpungushe inemigodi kodwa nginayo ngisho le ndawo yokucabelisa ikhanda lami ophakeme kunawo onke amazulu ezulu uba ngophansi kunakho konke okuphansi ngisho nasempilweni yezilwane wakuyinhlanhla kuye phezu kwakhe mayelana nokuthokomala ngokuphila akusikhola lokho kuphela kodwa ekufeni kwakhe weza ubuhlungu bokufa obufana nobungagaze buziwe muntu hlobo kumuntu owake weza ubuhlungu ngenhliziyo eyaphukileyo kwaze kwathi igazi lakhe namanzi kwehlukana ngaphambi kokufa kwakhe ompofu kunabo bonke esiwecebeni kunabo bonke waya ebumpofini kunabo bonke esiwekubusisweni okukhulu kunakho konke waye ekuzweni ubuhlungu obunzima kunabo bonke bese kuthi-ke ngaphandle kwalokho wehla wayongena ezinjulweni eziphansi impela ukwedlula zonke zesihogo esiphansi kunakho konke ethwele isono sethu futhi bathole lapho kuphela khona usinga noma lapho kuphela khona intambo usukela efindweni lapho wayiphakamise ekuvukeni waseyithuma nenye ingxenye yephakade wayesenza umkhonko omkhulu wobungcwele ukuba abangathanzekile bakwazi ukuza futhi bahlanzwe ngomthombo ogcwaliswe igazi elimunqwe emthanjeni ka-Imanueli nxa izoni ziphukude ngaphansi kukazamcolo usuke lonke ibala lecala lazo beza ngomgwaqo omkhulu futhi ngolunye usuku yena owayekhona ekuqaleni kwesikhathi uyoma njengomdala wesikhathi futhi uyodonsa umchilo omkhulu wevangeli nawo wonke lawo okulowo mgwaqo omkhulu kusukela ekuqaleni kwesikhathi kuya komdala wesikhathi kuya ekupheleni kwesikhathi bayophakanyiswa lapho edonsa isikhathi singabe sabakubikho siyongena ephakadeni niyakubona na nango ukuyiyona kuphela inkosi enkulu inkosi yamakhosi nombusi wababusi wakwenza kanjani na ukwazi ngaphambili wayazi wayesesho ukuthi wayeyiwundlu elihlatshiwe manje-ke uma wayenjalo eminyakeni eyizinkulungwane ezine kamuva kuyangena nje isikhathi siyaphela wazalwa benza kuye lokho athi babeyokwenza wayeseke eyabethelwa futhi wahlatshwa kodwa ngokuyikho wahlatshwa ngaphambi kokuba kuqale izwe ukuba uNkulunkulu wambona ngaphambili futhi washo ukuthi kuyokwenzekani futhi uma uNkulunkulu ekhuluma kuzofanele kube njani niyakuthola la uNkulunkulu wambona ngaphambili uKristu futhi kuzofanele kube njani ingakho kwase kuvele sekuphelile lapho uNkulunkulu esho izwi lokho kwakuqeda ekilisweni wayefaniswa ngaphambili wahlatshwa lapho uNkulunkulu ekhuluma izwi ngaphambi kwezi qaphelani akusikho kuphela ukuthi uKristu wahlatshwa ukuba asuse isono kodwa igama lakho lalotshwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe uNkulunkulu waloba igama lakho limotshaniswe nelakhe ngaphambi kokusekela kwezwe manje usathane ubenza besabe manje ubenza bangabaze lokho na ngaphambi kokuba kuze kuqale izwe uNkulunkulu wabiza igama lakho ninamakristu futhi waliloba encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokuba izwe lize liqale kusho ibhayibheli lelo yizwi likaNkulunkulu wakhuluma emuva le wayesembula ngezinceku zakhe abaprofethi futhi sijabulele isibusiso sokuphumula futhi silinde phezu kokufika kwenkosi silindile ngokubekezela ekuphele konke ngakho akumangalisi ukugula ukuba sengozini ukufa akukho mazahlukazelo othazi kankulunkulu onokukristu ngoba ukusabela kwezwe wasibeka kulowo omusha omgwaqo omkhulu wakhwela othingweni lwenkosazana oluvundlile wayesiqongweni sokuqala kwesikhathi futhi ebambe intambo ngesandla sakhe futhi ngolunye usuku uthi yenyukani thina sekhona sisaphila kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulele abafileyo emgwaqeni omkhulu ngoba icilongo likankulunkulu liyokhala nabafile kukristu bayakuvuka futhi siyakuhlwithwa kanye nabo ukuba sibahlangabeze njengoba iketango liphakanyiswa libuyele emuva liyongena esiyingini sephakade bese kuthi-ke lapho iminyaka iphenduphenduka siyocula izindumiso zakhe wenzani na phezulu lapho usakhela ikhaya ekhaya likababa wami kunezinto eziningi ukuba bekungenjalo bengiyonitshela futhi ngehlele lapha kodwa ngizolilungisa ngikulungise konke nanxa ngihamba ngobuye ngize nginibuyisele kimi ohe futhi ulungise ikhaya lapho lesi sifoco esisazokufa esilapha emhlabeni siyohlukaniswa naso siyophoselwa ngaphandle kweketango laphakade liyoba ngaphandle kwegebe okungekho muntu ongawela noma owake wawela noma oyoka wele futhi lapho lesi sixhumaniso phansi lapha esenyukele kuleyo ngxenye egandaywe ngamatshe umgwaqo omkhulu ongcwele unkulunkulu athi eqaleni lapho okwakungekho lutho lokungcolisa akukho lutho lokubhubhisa nesono sabangela lesi sihibe kuthi-ke uma lesi sihibe sesiqhubeka kwehle njalo kuze kuzofika lapha ukukhipha amanxusa futhi uma selidonswa lihlanganiswa ndawonye ukuhlangabezana nekhopho ngalinye iphakade liyaphenduphenduka labo abahlengiwe bayohamba khona ngiyakuthola na ngifike sengathi bengingacula ngithanda ukucula lelo culo elidala kunekhaya elihle kude phesheya kolwandle kunezindlu ezinhle nhle zibusiselwe wena nami imibhoshongo emanyazelayo ilanga iyokhanya yedlule ilanga leyo ndlu enhle hle yasezulwini ngolunye usuku iyoba ngeyami ngakho ithende noma ikotishi yingayikhathazeka na bangakhela indlu yobukhosi laphaya yamatshe ayigugu abovu uklebhu namadayimane silivo legolide amabhokisi akhe agcwele unengebo engakhulumekiyo oh umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka owasindisa olusizi njengami angilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngangiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona akukho engikwenzile kwakungumusa owafundisa enhliziyo yami ukwesaba kwakungumusa owakhulula ukwesaba kwami wabonakala uyigugu kangakanani lowo musa oyigugu ngehora engaqala ukukholwa ngalo ukwazi ukuthi kwakungekho engangingakwenza noma ngiyokwenza noma enganginomqondo noma nginenhlanhla yokwenza kuyilokho angenzela khona wehla futhi wangihlenga wangibeka emgwaqweni omkhulu wayesema ngakwelinye ichopho ukuba adonse amachopho omabili awahlanganise ukwenza iphakade elingenaketango liphenduphenduke njalo nginelungelo lokuhamba ngingene kulelo phakade ngoba wafa futhi endaweni yami wasusa sono sami yamangalisa lokhu umthetho unesithunzi sithunzi sezinto ezinhle ezizayo yini isithunzi na isithunzi isibikezelo sento niyazi izikhathi eziningi-ningi abantu bacaphuna ihubo lamashumi-23 yebo noma ngihambe ezithunzini ezimnyama zesigodi sokufa iphutha lelo kwathi babe lapho yebo noma ngihamba esithunzini hayi isithunzi esimnyama uma kwakumnyama kwakungeke kwenze isithunzi kuzofanele kube khona iphesente elithize lokukhanya ukubikezela isithunzi ngakho umthetho wahlinzeka ukukhanya okwenele ukubona isithunzi sento yangempela ezayo ukristu wayefanekiswe kulowo mthetho umthetho wesithunzi wayefanekisiwe wabonakala ngaphambili kuJosefa phansi komthetho. UJosefa eyisithunzi sikaKristu wayethandwa nguyise ngoba wayengumuntu kamoya, wabona imibono, wahumusha amaphupho engomoya ngempela, futhi wadelelwa umfowabo uyikho impela ngoKristu. Wabona umbono kayise futhi wayengumuntu wamoya, nomfowabo wamzonda ngaphandle kwesizathu, futhi kwathathwa ngokuthi wayebulewe, ingubo enegazi yabekwa yabuyiselwa phambi kukababa. Oh, kuhle kanjani pho! Oh, sengiqalile kulokho, angisoze ngafika kulesi sifundo. Ingubo yathathwa yabuyisela kubaba inegazi, falekisa indodana yakhe ifile uyisaka. Futhi namhlanje ingubo yenkosi uJesu ukuphila kwakhe kugcwelisiwe negazi lakhe elakithekela izoni iphambi kaNkulunkulu njengesikhumbuzo ukuthi inani likhokhiwe. Yakubona na? Futhi wathengiswa cishe ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu njengoba uKristu wayenjalo. Wakhushulwa emseleni umgodi lapho ayephoswe khona, noKristu wayenjalo naye. Wakhishwa ethuneni futhi wahlaliswa ngakwesokudla sikaFaro. Akekho umuntu owayengaya kuFaro ngaphandle kukaJosefa. Kwenziwa isimemezelo sokuthi uma uJosefa efika ukuthi babeya phambili amadoda phambi kwakhe abamemezi bethi, noke guqani ngamadolo, uJosefa uyeza. Manje iBhayibheli lasho ukuthi wonke amadolo ayoguqa nezilimi zonke zivume egameni lenkosi uJesu. Wayengabopho enyewu kaFaro nesifiso sakhe uqobo. Wayenawo onke amandla negunya laseGibhithe kunikelwe ezandleni zakhe. Futhi lapho inqola igingqika yehla ngomgwaqo, wonke umuntu uma kufika ukumemeza wonke umGibhithe, akunendaba ukuthi babemzonda kabi kangakanani, babeguqa ngedolo labo kuJosefa. Ngolunye usuku umngane oyisoni, akunandaba ukuthi ufuna kangakanani ukulibiza ngobuhlanya, akunandaba ukuthi ufuna kangakanani ukuthi uthi liyiphutha, ukuthi ufuna kangakanani ukuyobayoba futhi uphile ezweni futhi udelele ibandla nezinto zikaNkulunkulu, ngolunye usuku uyoguqa ngedolo lakho noma ngabe uyafuna noma cha. Kodwa kungaba mnandi kakhulu kangakanani kulabo abathanda uJosefa ukuthi babemthanda kangakanani bathi, oh, nansi inkosana enkulu ize uJosefa, futhi abeguqe ngedolo labo bese bethi, oh, Josefa wasindisa izimpilo zethu, sasiyobulawa indlala kuba ku. Kodwa abanye abangathokozile, umbhedo abangabongiyo. Sinalo lolo hlobo lwabantu ezweni namhlanje, aliqondi ukuthi isinkwa elisidlayo nawo impela umoya eniwuphefumulayo uvela kuNkulunkulu. Futhi bamkhonza lapho esikhathini esisedlule ngenkathi uMnumzane Baxter eseyimanager yami ngenkathi inkosi yasengilandi ngenkathi silapho sivakashile, ngenkathi kuphuma indlovukazi inenekazi elithandekayo ligqoke ingubo yalo enhle izinwele zayo eseziba mpunga. Nenkosi ihlezi igula kakhulu ngaleso sikhathi, kwakulukhuni ukuba ikumele, yayihlushwa yisisu nokuqina okuningi kwemithambo. Lokho kwakungaphambi nje kokuba ikhulekelwe, kodwa kwakulukhuni ukuba isukume. Kodwa lokho igazi lasebukhosini layo yakhuthula isuba esincane eyayinaso ngaphandle, futhi yagibela yehla ngomgwaqo isenqoleni. UMnumzane Baxter emi lapho, futhi lapho edlula ngambuka, izindebe zakhe zazivevezela, izinyembezi zazehle esihlathini sakhe, wayesengigaqa ngezingalo zakhe ezinkulu wathi, Mfowethu Branham, ngathi yebo mfowethu Baxter. Wathi uyazi ngingowaseCanada, yebo. Wathi indoda engalezweni lakithi inkosi, yona nomlobazi wayo othandekayo nomkayo iyedlula yilapho engingakwazi khona ukuzibamba, amadlingozi ami ngifanele ngiwaveze obala. Gamkata ngati mfowethu pastor njengomkristu nawe kuyaba njani wani usuku lwenkazimulo lapho inkosi ize nomlabakazi wayo uma umuntu engacabanga lokho lapho ebona inkosi yasemhlabeni esazokufa njengoba sinjalo nathi kuyaba njani lapho sesibona inkosi yamakhosi iza enkazimulweni na kuyoba isikhathi esiyinkazimulo kanjani pho waboniswa ngaphambili kujosefa waboniswa ngaphambili kudavide umthetho wabonisa ukristu ngaphambili udavide ukristu eyindodana kadavide kwase kuthi-ke lapho ukristu ekudavide njengesithunzi kwenza udavide ngenkathi ehlise esihlalweni sobukhosi wanqatshwa ngabazalwane bakho uqobo akusibo kuphela abazalwane bakho uqobo kodwa igazi lakho uqobo u-Absalomu abantwana bakho uqobo naku bedelela uyise uqobo futhi babefuna igazi lakhe futhi bamehlise esihlalweni sobukhosi futhi wenyukela egumeni intaba yeminqumo ebheka emuva elikhalela izinyembezi ijerusalema ukuthi wakwenza kanjani unkulunkulu ebonisa ngaphambili ukristu kudavide ngokuba ngenkathi ehliswe esihlalweni sobukhosi wajikiswa nezithunywa zakho uqobo ezingamanxusa abantu bakho uqobo amajuda amemeza efuna igazi lakho emsuseni muntu anje wahlala phezulu entabeni yeminqumo wasebuka phezulu kwejerusalema wakhala izinyembezi ethi jerusalema o jerusalema bengithanda kangakanani ukunibutha njengesikhukhukazi senza emazinyaneni aso kepha anivumi ukristu waboniswa ngaphambili futhi kumelkisedeki ebupristini esahlukweni sesishiyagalolunye esahlukweni sesikhombisa samaheberu ukuthi umelkisedeki waba kanjani u-abrahama naye waboniswa ngaphambili bonke emuva lapho yonke into enhle isithunzi nje nokuthi umelkisedeki kwaba kanjani esahlukweni sesikhombisa sifunda ngaye lapha sizolifunda nje okomzuzwana ngokuba umelkisedeki lo inkosi yasesalema umpristi kankulunkulu ophezu konke owahlangabeza u-abrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi futhi wambusisa
amen
u-abrahama uloti umzala wakhe wayesehlubukile niyawubona owangempela umoya kakristu weqiniswe na
ngiyethemba ndiyakuthola
akunandaba ukuthi wayesehlubuke wakhela kangakanani ngenkathi esenkathazweni nakho kufika u-abrahama kuye nempi abezizwe beqamekele ezigodini zasesodoma babehlile base bethatha isodoma nenkosi yalo futhi bathatha phakathi lapho babethathe noloti futhi u-abrahama umntana omfowabo isihlobo segazi abantwana bomfowabo wayesebheka phansi wayesebona ukuthi isithe sebuke nesihlobo sakhe segazi wabumba impi yezinceku zakhe uqobo wamlandela lokho wakufanekisa ukristu lapho ebona ibandla likankulunkulu ophilayo eyalikade libiziwe lisekudukeni kukadeveli wabumba onegiyela bezingelosi wayeseza emhlabeni uxosha udeveli wamfica haleluya wahlangaza isitha
oh simthande kangakanani ngalokho
wafica isitha wayesesibulala isitha futhi wasiphanga konke esasinakho wasikhiphela eceleni futhi kwakuyini into yokuqala abayenzayo u-abrahama esebuya noloti bakhe abantwana bakhe yonke imfuyo ngokuqoba ehambe ebuyela emabaleni asekhaya elidala futhi na wahlangana nomelkisedeki umelkisedeki wayeyinkosi yasesalema isalema yijerusalema ngenkathi amajuda angena ejerusalema alibiza ngejewusalema eJerusalem, Salem, okusho umuzi wokuthula. Wayeyinkosi yolalelani asikufunde. UAbrahama wamabele weshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga. Awungubani inkosi emhlangabeza na? Ebuya ngokwahlula ngokunqoba njengoba ibandla linjalo namhlanje livele eCalvary.
The king of Salem, which is the king of peace.
Bese kuba inkosi yaseSalem, ungukuthi inkosi yokuthula, enganayise, engananina, engananozalo, enganakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila.
Who was this king of Salem?
Kwangubani inkosi yaseSalem na? Inkosi yaseJerusalem enkulu, hayi eyasemhlabeni, eyasezulwini. IJerusalem lasemhlabeni isifanekiso salasezulwini. Futhi nakho kuza inkosi yaseSalem okungukuthi kuqala inkosi yokulunga, inkosi yokuthula. Yayingenayise, ingenanina, yayingenakho ukuqala nokukuphila nakuphela kwezinsuku. Ingenaluzalo. Akekho omunye ngaphandle kwaKristu uqobo lwakhe. Yilowo-ke ibandla elihlangabezana naye lapho benyukela emoyeni. Futhi lapho u-Abrahama ehlangabezana naye umabela weshumi wakho konke ekudlile. Niyazi ukuthi benzani na? Into yokuqala abayenzayo kwaba ngokuhlala phansi. Ngizizwa ngithatheka ngempela. Bahlala phansi. Base bahlephula isinkwa, base bephuza iwayini, base bethatha isidlo emva kokuba impi yaseyiphelile. NgeBhayibheli liyasitshela uJesu Kristu wakwenza ukuthi siyosayikudla isithelo somvini ngize ngisidle kabusha nani embusweni kababa wami. Nokho lapho impi yakugcina isilwiwe nokunqoba sekuzuziwe nabaphiyazayo sebebuyiselwe embusweni kaNkulunkulu, siyohlala phansi embusweni kaNkulunkulu kanye noMelkisedeki wethu ongena kuqala kwezinsuku nakuphela kweminyaka. Oh hey, uma ngenaketango phakade sidla isidlo futhi kanye naye.
Oh,
isithombe sihle kanje pho. Leli testament elidala elimangalisayo elisinika amakholwa etestament elisha. Umthetho unesithunzi sezinto ezizayo futhi kungesiso. Lalelani, umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo futhi ungesiwo umfanekiso uqobo walezo zinto. Kwakuyisithunzi somfanekiso. UDavide wabusa phezu kwezwe onyakeni wegolide ka-Israyeli. Wayina isithunzi. UDavide ehlezi esihlalweni sobukhosi, lonke izwe lisezinyaweni zakhe. Kwakuyisithunzi sani na? Kwakuyisithunzi senye into. Kumboza indodana kaDavide eyindodana kaNkulunkulu engumelkisedeki okuqala kwakhe kwezinsuku nokuphela kweminyaka angenakho. Esithunzi sakhe ngesikhathi sesikhathi seminyaka eyinkulungwane iyohlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide futhi ibuse izizwe zonke. Isithunzi sezinto ezinhle. Kuyinamhlanje na? Siyabuka bese sibona isithunzi. Abesilisa labesifazane abazisho ukuthi bangamaKristu bese bephiliswa kwezwe. Bathi, oh, ngiyasonta kwenza mehluko muni na? Isithunzi somkhohlisi. Usukela ensimini yase-Eden. Owezenzisa sengathi muhle. Owezenzisa sengathi unokukhanya. Owezenzisa sengathi unokuhlakanipha. Kodwa wayengumkhohlisi. Futhi leyo ndlela abesilisa nabesifazane enza ngayo namhlanje obiza igama likaJesu Kristu futhi angasuki esonweni kubonisa ngaphambili isijeziso abayosebukela naye ongumkhohlisi. UJesu wathi kulabo bafarisi bezenkolo, nina ningabakayihle udeveli. Ngiyethemba niyakuthola, ngiyethemba ukuthi lokhu kuyacwila kujule ngempela. Isithunzi senkohliso. Manjebe, wenza lowa ngempela owasebukhosini umKristu oyikhulu lamaphesente ozelwe ngokusho ngomoya kaNkulunkulu ogama lakhe lalotshwe encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Na, oh akuze akuhambe noma kungaba yini babambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Kuyini okusenhliziyweni yabo okulambela into ethile ngale yana? Ukuba laba abathi iBhayibheli abenze njalo ngokusobala bafakaza ngobufakazi babo nokuphila kwabo ukuthi bafune umuzi ozayo omakhi wawo nomenzi wawo nguNkulunkulu. Kuyini lokho okulamba kusenhliziyweni yakho kulokhu kuso kuba ufune ukuma ebukhoneni bakhe na? Kuyini lakho okulamba enhliziyweni yakho kulokhu kuso okufinyelelayo ngakho konke okukuwe na? Wako kuphefumula wakho nokuphila kwakho kukhalela into ethize uze uthi angikhathali ukuthi yini efikayo nehambayo. Oh uNkulunkulu, into ethize kuwe ubuka ezweni nezinyembezi zehle enhliziyweni yakho. Oh mfowethu olahlekileyo, sibona abesifazane kweyabo elahlekelwe isithunzi indlela eyonakalisayo nokubona besilisa bephuza futhi bebhema futhi bethuka futhi begembula futhi beya esontweni. Yini nasenhliziyweni yakho ebebezayo mfowethu olahlekile ophiyazayo? Uthinte into ethize phezulu lapha ugxunywe nelinye ichopho lolayini. Uthinte iketango umgwaqo omkhulu owawuketange iphakathi ekuqaleni ngenkathi igama lakho libekwa lapho futhi wabona ngaleyo ngxenye enkulu noma umdweshu wokwazi kukaNkulunkulu wabuka phansi wasebona ukuthi wena uyoza ekhaya futhi nokho uphuthekiswe izinto zezo ezansi lapha unomqondo kamoya ongcwele ulehlisela phansi leli ketango legazi bese ubamba inhliziyo yakho ukholoma ngezwe lingcono nendawo engcono nomuzi ongcono. Ngakho-ke ungasho ukuthi leli zwe lisile ikhaya lami ngedlula nje ikhukhu lami lonke libekwe phezulu le ngaphesheya kwesibhakabhaka. Kholoma uNkulunkulu akuze kuhambe noma kungaba yini inhliziyo yakho isalokhu imaphakathi nendawo. Isithunzi, isithunzi siphambi kwakho, yilokho okwenza isithunzi. Umthetho unesithunzi sombhabhathizo kamoya ongcwele. Umthetho unesithunzi. Ngaleso sizathu asho eBhayibhelini, ufanele uthathwe futhi uqhathanise imibhalo nemibhalo futhi ukwenze kufezeke. Futhi uma ufika kunokuthi qopho kuwe, kumbula, uphumile emgqeni, dala ngaleyo ndlela lowo, lowo mugqa umbhalo. Manje umthetho unesithunzi. Ungeze waba namandla okwenza okhonzayo aphelele. Ungeze waba namandla okwenza ozayo aphelele. Ngokuba lalelani ivesi lesibili sizolizama imizuzu emihlanu elandelayo. Bukani, uma kwakungenjalo nga inganqamukanga ukunikela na? Uma igazi lezinkunzi lezimbuzi lezimvu lezithole futhi uma umpristi omkhulu wayenguhlelo oluyilo khona-ke izwe laliyoqhubekela phambi, ukufa kwakuyonqamuka phansi kwalokho. Ngiyakuthola na? Ake kucwile umzuzu nje. Uma uKhayafase umpristi omkhulu umnikelo wokuphila kwesilwane wawuyomphelelisa umuntu futhi umuphe ukuphila okuphakade, khona-ke sasingekho isizathu sanoma yini enye ukuba yenzeke. Lokho kwakuyoqhubeka njalo nje, ukuphila okuphakade kwakuyongena futhi kukhule kuqhubeke njalo nje. Kodwa kwakufanele kube nesithunzi sewundlu likaNkulunkulu langempela elaliza ukuba lisuse isono sezwe owawukhulunywe nguNkulunkulu ngaphambili. Futhi abesilisa nabesifazane namhlanje, lo owaziwa nguNkulunkulu ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe, amagama abo alotshwa encwadini yokuphila yewundlu. Uma bememeza kulungile, uma bengamemezi kulungile, uma benza lokhu kulungile, uma bengakwenzi kulungile, ngokuba uNkulunkulu sevele usho njalo kufanele kufezeke. Akuwe ngothandayo noma ogijimayo, kuye ngokuhawukela kukaNkulunkulu, ukukhetha kaNkulunkulu, hhayi kwethu. Manje qaphelani, khona-ke leyo minikelo yayingeke inqamuke ukuba ibe khona na? Ukuba yayingeke inqamuke ukunikelwa na? Ngoba ngani na? lapha sesifinyelela ekuvaleni manje isikole sesiphumile
because that the worshipper
ngenxa yakuthi umkhonzi ngani na ngoba oh ngezizwa nginjengomfanyana enethoyizi likaKhisimusi manje ijabule nje kakhulu ngalokhu ngingathanda kanjani ukulinika ibandla kini namakholwa ukwenza nibone ukuthi yini iqiniso uma babekade bekahle wawungeke kuze kunqamuke wakuyoqhubekela phambili ukuphila okuphakathi
because the worshipper now read it with me
ngoba okhonzayo manje lifundeni kanye nami okhonzayo kanye hayi zonke ezivuselelo kuze kube ngayesonto njalo ekuseni kodwa okhonzayo sebehlanjululwe kanye abengaseyi kuba novalo ngesono ini okhonzayo esehlanjululwe kanye ukuhlambulula kwegazi lewundlu lishanelisisa kanye lihlambulula okhonzayo lona impela uvalo ngesono seluhambile kucabange igama uvalo ekuhunyushweni okuyikho ebesingakusebenzisa lapha leli humusho iKing James engilandi lichaza uvalo phakathi lapha belingachaza isifiso okhonzayo kanye wahlanjululwa ngokuhlambulula kweKristu eCalvary akasenaso isifiso sesono izinto ezindala seyedlule zonke izinto sezizintsha manje ungacula njengengofi futhi ube usalokhu unenzondo inhliziyo embi nombango emzimbeni wakho emphefumulweni wakho ungamemeza sengathi angazi ukuthi yini usalokhu unayo ungasini emoyeni ubungakhuluma ngezilimi ngaprofeta ngashumayela noma iziphi zalezo zinto futhi uba usalokhu unenhliziyo embi umona umbanga enhliziyweni yakho kodwa uma elangempela izwi laphakade likankulunkulu elamiswe ngaphambili negama lakho lalotshwa lapho negazi lihlambulula njalo lowo muntu yona impela imicabango yakho umlahle ngecala emizileni lapho ami khona wathi akungilahli ngecala ngiyazihamba lezi zindawo angizilahli ngecala wenzi ngani na wena njengokhonzayo ophikayo ngeze hlanjululwe igazi likaJesu Kristu abagcini mthetho wedlulele bathwele omqondo haleluya ngizogqoka izingubo zami zehle kanje nezingubo zami zehle kanje ngizoyekela izinto lezami zikhule zibe zinde futhi ngizoba kahle amangalawo bese ke bekhomba emuva kwesifazane nezinwele ezimfishane nonezingubo ezimfishane bathi uzoyesiwogweni ngengakusho lokho kodwa ngicabanga ukuthi lezo zinto zilungile angibalahli kodwa uma uphumuza amathemba akho aphakaza nensindiso phezu kwaleyo mfundiso ulahle kanye nayo bosilisa nabowesifazane kunendaba noma ngabe uyilokhu lokho noba kunye wena woze emthonjeni ogcwaliswe yigazi elimuntwe emthonjeni ka-Imanueli futhi uvumele ukuhlambulula ngegazi lenkosi uJesu Kristu lihlambulule izono zakho Foyethu ngeke kube nandaba ungalokhu unazo izingubo zakho ezinde kangaka ungalokhu ungaligqoki iyembe elinemikhono emfishane nina besilisa nalezo zinto kumbe noma ngabe yini enifunayo kodwa uma usalokhu inenhliziyo embi nomona nombango ungasho kuba ugijimile wasina wakhuluma ngezilimi wamemeza washumela ivangeli kumbe noma yini kodwa ulahlekile kuze ukuba lelo gazi eselikuhlanzile futhi lafaka uthando lobuNkulunkulu lwenkosi uJesu Kristu enhliziyweni yakho futhi ushiye amanyathelo ukuphila kukaKristu emva kwakho amen lapho kukhona izilimi ziyanqamuka Lapho kukhona isiprofeto siyokhawuka lapho khona ukwazi kuyakunyamalala ngepha nqase kufikile okupheleleyo lokho okuyingcenye kuyakhawuka Bona siphumule namuhla njengabagcini mthetho ngokwedlulele phezulu kwento ethize engumthetho esiyenzile ngani ngenkathi ngiseyisoni ngangiyingwe kakhulu uma ngizama ukuyeka lokhu ngiyeke nalokho kuphela ngangenza imibala yami igqabe kakhulu ngangingumzenzisi ngakho futhi wawukanjalo nawe kodwa ngosuku umhlawuza eCalvary ekuhlanjululweni lapho khona iwundlu langempela phakathi kwethethebethu elidala babeletha iwundlu babephuma bayophinga babehlanya futhi baqophisane futhi balwe futhi bathuke futhi lapho bekwenza babeletha iwundlu balilethe kumpriesti bathi oh priesti kaNkulunkulu yebo ngithuke umakhelwane wami ngiphingile ngikhulume amanga ngebile abeka izandla zakhe phezu kwaleli wundlu elifayo elingenasici umphristi alihlole lalifanele ligcinwe uma lalikahle abeka izandla zakhe phezu kwalo futhi balinqume umkala negazi lenyuke ngezandla zakhe newundlu elincane likhala likhahlela futhi lifa nokhonzayo emlapho wathi yebo lo bekufanele kube yimi kodwa iwundlu lithatha indawo yami kodwa wayebuyela emuva aphume nesifiso esifanayo wayebuya akwenze futhi masinya nje uma ethola ithuba futhi leyo ndlela abantu abenza ngayo namhlanje bayangena bese bevuma bese bethi nginalokhu lokho noma okunye bese bephuma babuyele emuva bese bejika benze into efanayo futhi bajoyine isonto elinye uma leli lithola into encane esiqalile awu uya kuleli naleliya kodwa lalisithunzi salina kwakungaphelele lokho kwakungeke neze kusisusa isono kodwa kwakuyisithunzi seselapho sangempela esiphindwe kabili siza futhi lapho uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ifika futhi yafa eCalvary nokhonzayo kanye abeka izandla zakhe phezu kwekhanda lenkosi uJesu futhi azi ukuthi kumemeza kakhulu nokukhala esiphambanweni lokho kufa lokho kuhlupheka okubambelayo wayefanele ukuzikhokhela yena ubaba kulezo zinjulo sasesihogweni lapho ayefanele ayekhona wayazi ukuthi uKristu wakhokha indawo yokuvuma isono sakhe kwase kwenzekani-ke na yini eyenza umehluko na kwaphumani ewundlwini egazini na kwahamba ukuphila nengamuzana lokuphila legazi lalise esandleni sakhe ukuphila kwakuzungeza i-altare kodwa ukuphila kwewundlu kwakungenakubuyela kokhonzayo nakuba wayevumile ukuthi wayesephutheni newundlu lathatha indawo yakhe ngoba okhonzayo unomphefumulo futhi wayengenakuphila njengesilwane kunjani kodwa onkulunkulu cuphisa izando zombili zihlehle esibhanyeni esingebe bese udedela imibhobho yomibili iye kuleli bandla ngumkhuleko wami kodwa uma okhonzayo ozwe amazwi ami akhole ngokuthumileyo unokuphila kuphakade umongcwela kayi ekulahlweni kepha usedlulile ekufeni wangena ekuphileni uma okhonzayo beka izandla zakhe phezu kwekhanda lewundlu laseCalvary elifayo futhi avume izono zakhe noNkulunkulu ekuvuma lokho ukuthi kuyiqiniso enhliziyweni yakhe uvuma izono zakhe lokho kuphila okuzungezayo okubizwa ngomongcwela kayi Yesu Kristu kubuyela emuva kungene kokukhonzayo futhi uyahlanjululwa futhi akasenaso isifiso sesono ngokuba uholwa umoya kaNkulunkulu futhi hayi ukuphila kwakhe uqobo kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke kwenza amaphutha impela kodwa lokho kuphila kuyumbamba bekisisani asehlele kwelesine ivesi leshumi nane asinaso isikhathi sokuliqeda asithathe ivesi leshumi nambili kepha yena lo muntu hayi wundlu uKristu kepha yena lo muntu ukhuluma manje ngokokuma komphristi omkhulu ukuthi umphristi wayengena kanjani ethempelini kanjalo njalo akhonze ukuthi okhonzayo wayebuyela kanjani emuva nesifiso esifanayo umuntu uze e-altare bese ethi yebo angifuni kuya esihogweni umshumayeli eshumayela ngokuthi isihogo sishisa kanjani ne-altare ligcwele abantu o nkulunkulu angifuni kuya esihogweni kodwa abavumi neze kunikela ngalowo mina bathi yebo nkosi akungabi intando yami kusukela kulokhu kuqhubeke kodwa eyakho ngempela ukuqonde okwenzayo uthi nkulunkulu ngihawuke igazi likajesu lisezandleni zakho-ke Ungaqala ukuphuma bese uqala ukuphila impilo efanayo nowakwenzayo. Lelo gazi liyokulahla ekupheleni ekwahlelweni. Kungcono ube nalokho kuphila okukulelo gazi ukuba kubuyele egazini lokuphila kwakho, kubuyele enhliziyweni yakho futhi likwenze uphile eyehlukile iChrist, umuntu ohlukile okhonzayo ehlanjululwe kanye. Bhekisisani lapha. Kepha yena lo muntu esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yesono isikhathi esingakanani? Phakade, lelo phakade elingenaketango wahlala phakade akwesokunene esikaNkulunkulu ekupheleni komgwaqo. Ophi na? Ekupheleni komgwaqo. Niyakhumbula ngesonto kuthangi, isonto engashumayela ngalo ngase ngenza umfanekiso omkhumbi omncane kaMose owawehla udabula ekhwanini lakho konke na? Niyakhumbula ukuthi kwakuba njani ukuthi nina abantu abadala nanikhala futhi nimemeza ngenkathi nishumayela kubantwana na? Nginawo wonke lawo mehlo amancane amnyama nasihlalo sibhakabhaka behlezi phezulu lapha emgqeni ongaphambili. Ngibatshela, uma ulahlekelwa ukuphila kwakho uyokufumana, uma ugcina ukuphila kwakho uyolahlekelwa yikho. Niyakukhumbula lokho bandla na? Niyakhumbula ngenkathi ngisekwenzeni ngokufanekisa, nginikeza umfanekiso ngokwenza ngalokho kusa ngenkathi uJokebedi no-Amramu, u-Aron noMiriyemu kwehle njalo ngaphambi kokuba kuse nezandla zabo ziphakamele emoyeni bethi, Nkulunkulu wasipha ingane manje esibuyisela kuwe. Usipha yona ibinge siyona ethu, ibinge yakho usipha yona namanje esibuyisela kuwe. Siyayigcina. Abathakathikazi basesihogweni bazoyibulala. Labo besifazane abadala abanamakhala amade angamahuku baphumela lapho bese bethatha ikhanda layo elincane bese belisakaza odongeni. Sizolahlekelwa yiyo uma siyigcina, kodwa uma siyibuyisela kulowo owasipha yona sizoyigcina. Leyo into efanayo exolweni lakho elincane kulokhu kusa mfowethu, dadewethu. Unomkhumbi phakathi lapho, umkhumbi oyigugu owake wabakhona ubizwa ngokuthi umphefumulo wakho. Kubegcine, phila ngendlela ofuna ukuphila ngayo, uyahlekelwa yiwo ngempela njengoba ngimi lapha. Futhi uma ubuyisela kuNkulunkulu bese unikela ngentando yakho yokugcina, uzowufumana. UJesu washo njalo. Khumbulani futhi ngenkathi befuqa lokhu igugu lenhliziyo yabo, ngenkathi bewufuqa bewukhiphela emanzini, izingwenye ezindala zikhuphuka. Sengiyambona uNkulunkulu njengoba ngishilo esukume esihlakeni sakhe sobukhosi. Niyazi ziningi izivivinyo eziqhubekayo phansi lapha, kodwa ukhona umuntu ozibukayo ngaso sonke isikhathi. Abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Lapho u-Amramu omdala bandla enoyedwa kuphela umntwana wakhe othandekayo uJokebedi omncane wayesanda kumcelisa nje esifubeni sakhe, wayesedingeka-ke ukuba amfake emkhunjini futhi amfuqele phandle, amfake ekhwaneni lapho khona izingwenya ama-alligator zazikhuluphele khona ngezingane ezincane. Lapho ngenkathi emi lapho nezinyembezi zehle ezihlathini zakhe, uNkulunkulu wathi, "Woza lapha Gabriel, woza lapha mzuzu, ukhona ngifuna ukukhombisa khona, nginomuntu ongikholwa ngempela." Amen. Nkulunkulu mangibe yilolo hlobo lomuntu olungathi uNkulunkulu washo njalo, kuqinisile futhi ngife kakhulu kunoma yini enye kuze kube yithu selikhencezayo nesifanekiso esincencethayo. Wathi, "Woza lapha Gabriel, nonke inezingelosi phumani nize ngalapha, ukhona engifuna ukunikhombisa khona." Niyayibona leya ndoda phansi lapho nezandla zayo ziphakeme na? Ifuqele ingane yayo uqobo phandle ngangupha yona, manje uyayibuyisa. Ngizokuqikelela ukuthi uyayigcina. Amen. Wathi, "Gabriel, biza izingelosi eziyizinkulungwane eziyishumi ngezinhlelo zokumasha, ngizifuna ziphume lapha." UGabriel wabetha icilongo elincane futhi lanqamula imihubhe yasephakadeni. Izingelosi eziyizinkulungwane eziyishumi ezihlomile zehla. Wathi, "Shaya uhide wena uqobo, wehle wenyuka nomfula ubheke ukuthi akukho ngwenya, i-alligator, akukho lutho olunye oluzothinta oyedwa wabo, ibuyiselwe kimi." UGabriel wathi, "Nkosi, ndiNkulu, wena uzoba kuphi na?" "Ngizoba sekudineni komugqa, ngizokwemukela phansi lapho." Leo ite fana waeza wana mchanje. Kuma umunja la kitemba lake kwa sinu Jesu. Evuma hizo na zake wangwele. Wea mbamba lo mundu. Yo Kristu ame ekutineni. Lagwe mugelwana kona ekutineni. Wajule msingeni eminingi nezingwenya malikecha nezipongwe eze sabisayo na kogonko gunye eze zule guku. Ezi ngozi nezi ningi ezitupe kweni na sezi kupweni. Sengi vele kifigine. Ngumusa ongilete ngukupepa guze ngubelapa. Ngumusa oyongiisa ekaya. Ubani ose kineni la we mugelu anakona na lalelani. Wasa la pagate nga kwesu kunene sika nkulunkulu usa pezulu ngale ya ekupeleni kumkwako salindele izitha zake zize zenziwe isenabelo sezinyawo zake. Senilungele na naku naku kupenduka kokugcina kwebhawoti nazi ndawana yokugcina enethoshi naku kubethela kwesipikini kokugcina. Lona nguye oshayela isipikili ephakatheni kwephakatheni futhi phakathi lapho inkemba kaNkuluNkulu yokukhulula ihambe yadabula inhliziyo ekulengiseni izithunywa zakhe ezingamanxusa kumoya ongcwele. Nakho amaHebheru eshumi eleshumi nane, lalelani. Akusilo izwi lami kodwa izwi likaNkuluNkulu owalikhuluma ngaphambi kokusekelwa kwezwe, lifanele libe njalo. Ngokuba ngumnikelo munye uphelelise uphelelise njalo njalo abangcwelisiweyo waphelelisa kuze kube nini na, kuze kube isikhathi esilandelayo ophuma ungena kumakhelwane wakho ngaso na, kuze kube isikhathi esilandelayo obona ngaso umuntu othize othize wesilisa noma owesifazane okhanukayo na, kuze kube isikhathi esilandelayo obona ngaso ithuba lokukhuluma amanga amakhulu na, kuze kube isikhathi esilandelayo obona ngaso ukuthi ungamboza khona omunye umuntu bese uyabalimaza bese uyabaxosha ebandleni ukuze ngesinye isikhathi ongagxeka ngaso omunye umuntu na. Ungcwelise njalo njalo waphelelisa njalo njalo. Lapho ungcwele ungahle usho into ethize ngesinye isikhathi kuyiphutha, kunjalo ungahle wenze okuthize ngesinye isikhathi kuyiphutha, kunjalo kodwa uthi ungakwenza nje. Bekisisani ivesi elilandelayo. Gapa nomongcwele.
Oh hey, nje angikwazi kube ngisaqhubeka nokushumayela.
Bukan, umoya ongcwele uyafakaza kithini? Umoya ongcwele uyafakaza kithini? Emva ngokusho kwakhe ukuthi yilesi sivumelwane engizakusenza nabo kulezo zinsuku, isho iNkosi. Ngiyakufaka umthetho wami ezinhlizweni yabo, ngilobe ezingqondweni zabo. Nezono zabo nobuyi babo angisoze ngakukhumbula futhi ukumelene nabo. Oh Nkulunkulu, wonke umuntu onaleli themba uyazihlambulula njengoba ngisho noNkulunkulu umsulwa. Asikhuleke. Baba wethu wasezulwini, siyakubonga kulokhu kusa ngokuhlambulula kukamoya ongcwele ngomusa kaNkulunkulu ophilayo. Sasizoni singalungile, singamesaba uNkulunkulu, singathandeki, singena uNkulunkulu, singena themba, singabafokazi ezweni noKristu uyafika wase ethatha indawo yethu. Ukwazi ngaphambili uNkulunkulu wasibona sikulesi simo, azi ukuthi sasilamba futhi soma. Akumangalisi uJesu athi bayosuthiswa. Hayi ukuba babe yilunga, hayi ukuthi bayojoyina, kodwa bayosuthiswa, belamba futhi bomela ukulunga. Ngamanye amazwi, belamba futhi boma, sazi ukuthi singenze lutho ngokwethu, akunandaba ukuthi senzani. Udevil ubengasenza silingise sonke isiphiwo, ubengasenza siphume bese sibeka izandla phezu kwamagulayo futhi bebeyosinda. Ubengasenza sikhulume ngezilimi, ubengasenza sihumushe izilimi, ubengasenza sibe nokuhlakanipha ukwazi, kodwa lokho akukuthathi iNkosi. Wena wathi abaningi bayoza ngalo suku futhi bathi inkosi inkosi angenzanga yini lezi zinto ngegama lakho na wathi sukani kimi nina bezi bokubi angizange nginazi Oh Nkulunkulu manje ke vumela amathemba ethu angakhiwa kokungaphansi kwegazi lika Jesu Christu ngokulunga lapho maqala onke umphefulo wethu udeda bona ke uyikho konke kwethemba lethu nokuhlala ngokuba ngimi kuKristu idwala eliqinile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo ukumazi yena kunguphila hayi ukwazi iziyalo ukumazi yena umuntu ngikhulekela baba sonke isoni endlini namhlanje ukuthi uzobasindisa njengamanje futhi kwangathi bona ngaphandle kwanoma yimaphi amadlingozi ngaphandle kwanoma yikuphi ukuphikisana okuvela udeveli kodwa kwangathi bona ngoqinisile ukukholwa okumsulwa bakholwe yilokho abakuzwile ushunyayelwa futhi bemukele umoya ongcwele owalilethayo siphe khona Nkosi ngokuba sikucela egameni lakhe namakhanda ethu kotheme Angazi noma ukhona yini lapha kulokhu kusa manje ngifuna enu i-level buqotho okuyiqiniso akuna ndaba ukuthi wenzeni akuna ndaba ukuthi zingaki iziqalo ozenzile noma usonte isikhathi eside kangakanani ngabe uqotho kusukela ezinjulweni zenhliziyo yakho ngalokhu owaziyo ukuthi izinto zezwe yedlulile kuwe na Ukwazi lokho usuku nosuku nonyaka nonyaka kuyaqhubeka ihange lakho yabambelela na ukhona umuntu othize ngaleya ofanekiswe ngaphambili ekupheleni komgwaqo lapho lelifindo elikhulu liyomunyulwa khona ukhona umuntu othize lapho odonsa enhlizweni yakho azukuthi olunye usuku uyophakanyiswa uma lokho kungakahambi enhlizweni yakho namhlanje ngane Sakhamuze sakethi sihambi ohluphekayo mhlawu omncane uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho nginibona ihlezi lapha senimpunga ekhanda namahlombe aseqothile ngibona ehluphekayo izingane ezincane mhlawumbe eziphuthelwe ukudla futhi bengingama yini lapha futhi ngisho noma yini eyiphutha kini na lokho awu uNkulunkulu akavumi ngingaba bengifanele ngiguqe phansi futhi ngiphenduke ngaphambi kokuba ngize ngisho ngishumayele ngiyanithanda futhi lokho kungothando lomkhristu lwangempela Thembekani manje ngomoya ongcwele ngabe zonke lezo zinto sezedlule kini na noma ngabe usathane unikhohlisile futhi nje niphila impilo enguhafu na ngezinye izikhathi niyacabanga awukulungile futhi ngesikhathi silandelayo ngani wena awu angazi nezinto ziyenzeka uzaziyo futhi uma kuyisimo sakho ke kulokhu kusa ufuna ukukunikela konke uKristu Kumbulani ukuthi wathini ozo amazwi ami akhole ngongithumileyo uno khona manje kuphila okuphakade ukwahlulelwa sekwedlule kusukela ngaleso sikhathi ukhubeke into iyobe isifile uma nikwemukela ngempela kuyozifakazela khona manje bukani ningadukisi niyakhumbula lapha eminyakeni emide edlula enkathi sisenebandla lihamba ngokwenqubo na ngikhuluma nani ukuthi niyakhuleka amakhanda ekotheme ngiyakhumbula sisenebandla lihamba ngokwenqubo na ngenkathi umlayezo unikezwa ngesiprofetho noma ngezilimi nokuhumusha ngenkathi sikubhala phansi futhi sikubeke phezulu lapha emsamo kufakazelwe amadoda amathathu nganginikeza umlayezo emsamo uma kwakungafakazeki wawunomoya omubi phakathi kwakho wenyukela lapha bese ukulungisa Uma umuntu enze okwakuyiphutha utate noma umfowethu bebabona benza okungafanele babeya kubo uma bengena ebandleni ababambe ngengalo baye ngemuva lapha egameni elincane bathi mfowethu ngikubone endaweni engafanele angeze ukukusho phambi kwebandla ngoba ngiyakuthanda wawenza okungafanele asikhuleke manje niyabo Manje thembeka kuqobo uma uthando lukaKristu lusenhlizweni yakho phezu kwakho konke okunye uNkulunkulu akubusise ukahle kodwa uma kungenjalo ungadukiswa leyo mimoya idukisa kakhulu impela iyakudukisa yilokho owodwa okwenze ku-Eva wamtshela inqwaba eningi iqiniso elisha oyebo uNkulunkulu ushilo ehhe kodwa kukhona ufa oluncane kukho yilokho yilokho okusephulile kulokhu kusa sibona ufa oluncane eketangweni yilokho okwenza yonke inkathazo mfo wethu uma ungahambisani ngokuphelele nenhliziyo kankulunkulu ungasiphakamisa isandla sakho manje kunkulunkulu bese uthi nkulunkulu ngalokhu impela ngifuna ukuhamba ngokufanele na akekho umuntu ozobheka ngaphandle kwami phakamisa isandla sakho unkulunkulu akubusise nenekazi omunye futhi na unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise nawe 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 wena unkulunkulu akubusise manje uyakwazi unazi nonke uyazi nje ukuthi sini isifiso sakho manje indlela yethu eyifashion endala usakhothamisa ikhanda lakho ingeyokuba abantu beze ealtare lokho kuhle ngiyakuthanda lokho lolo akusilo udaba lweBhayibheli lokho nje kuyimfundiso ebandla abaningi abamemukelayo wabapha amandla ukuba babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu impela lisahlezi futhi uphakamise isandla sakho idazini noma ngaphezulu lenu lapha ningemukela manje ezinjulweni zenhliziyo yenu emva kokuba senisho ukuthi niyezwa ukuthi nifanele na ningakwenza iqembu elifanayo eniphakamise isandla senu ningasiphakamisa isandla senu lithi manje ngizokwemukela lokhu mfowethu Branham manje ngizomemukela uJesu akunandaba ukuthi ngenzeni manje ngiyamemukela njengesithandwa sami nomsindisi wami na uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi manje ngizomemukela into ethize enhlizweni yami ngitshela ukuthi ngiyafuna ikhona into ethize engitshela ukuthi ngifanele khona manje lolu usuku lwami mhlawumbe ngesikhathi esilandelayo ngiyoba kude kakhulu uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise nenekazi ngiyasibona isandla sakho manje ngiyezwa ukuthi ngifanele ngikwenze bangane ibandla liyaphola Melika izokwehlulelwa masinya nje sonke isizwe sikwamukele uzoba yini eminyakeni eyikhulu kusukela manje na uzoba down dawo mhlampe phakathi kwalomzuzu neminyaka eyikhulu kusukela manje uyaphuma kuleli zwe bekungangcono ube nokuqiniseka ungadlali ngakho izwi lishunyayelwa ngumoya ongcwele uthi liyiqiniso elivela ezwini likaNkulunkulu kukhona umuntu othize okuthandayo Manje ngeke wasiphakamisa isandla sakho ngaphandle uma kukhona umuntu othize okubizele ukuba uphakamise isandla sakho lowo ngumoya ongcwele akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala futhi uma ekuthanda ngokwenele impela ukuba angondoze enhlizweni yakho futhi athi yebo ngiqonde wena yiso lesi sikhathi ngifuna ukungena ngaphambi kokuba ngikuthathe kulo mhlaba ungakabi isikhathi manje ngizokucela ukuba uphakamise isandla sakho ungekwenze kena omunye futhi othi mina manje ngokusuka ezinjulweni zomphefumulo wami ngiyakwemukela na Manje ngizoni khulekela uNkulunkulu akubusise ninikazi nizwile nje dadewethu othandekayo ukuthi bekunguwe ngibheke emuva lapho kusobala nonke niyaqonda ukuthi nginezinsuku ezimbalwa nje amahora ambalwa ngaphambi komhlangano ngaleya ngihlala ekamelweni lami kaninginingi manje ngikhuleka inkonzo yokuphilisa ingelosi yenkosi iseduze izinto ezinkulu zizokwenzeka ngibheke emuva Mase ngibona into ethize imekamelweni ibiphezulu kwentombi ngibone abanye bephakamisa isandla sabo ngizwe ufakazi ukuthi lokho bekuqinisile ngacabanga uma ngenza okunye ukubiza futhi uma lowo wesifazane ezovela aphakamisa isandla sakhe futhi wakwenza bekuyilokho ke manje uNkulunkulu Mthandi womphefumulo wethu singobani thina empeleni na ngani ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe wawazi bonke umyane abayoba semhlabeni yonke intuthwane lonke itekenya wena ungongena siphelo futhi ubukwazi lokho kulokhu kuso ukuthi abantu bebezophakamisa isandla sabo ubukwazi ngani babone ngaphambi kokuba kuqale izwe ukwazile njalo futhi ubuwazi ukuthi lento ibizokwenzeka ukuze uveze uthando lwakho kubantu bakho wathi wavusa uFaro futhi wenza lukhulu inhliziyo yakhe ukuze ukhombise amandla akho. Uzoluveza kakhulu kangakanani-ke uthando lwakho. USathane lo omubi ophendukezela okulungile akuyise kokungalungile uyamthethela kwenza ngoba ungaluveza-ke uthando lwakho kubantu bakho. Futhi uNkulunkulu sikuthanda kakhulu kangaka, siyakujabulela. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi abantu bazophila eyomKristu impilo ethobile kusukela kulolu suku kuqhubeke njengoba sebekwemukela. Futhi uma kuba khona abanye mhlawumbe angizange ngibabone bonke, mhlawumbe awuzange ungikhombise bona, kodwa ukhulume nabo. Uma bekhona abanye babusise nabo ngokuba sikucela egameni likaJesu Kristu. Amen. Niyazi izolo umfowethu Robertson ubesenhla kumfowethu Woods ngitheshelele ngehla bengilindele umunye umfundisi ovakashile ukuba eze. Waphosa isithombe nesithombe besi inqwaba yaso ebesibuka kuso, kodwa okunye kwaso ngenkathi ibandla lihamba liyophuma ngomnyango. Futhi ngazibona mina uqobo iphumela lapho ngase ngibheka, oh hey mfana kanjani, yenzeni iminyaka embalwa kuwe. Ngase ngibheka futhi lokho kufika engqondweni yami kulokhu kusa ezinye nje izinsuku ezimbalwa esinazo zalezi nhlupheko nezono. Futhi ngicabanga ngezikhathi ezimbalwa engezwa ngazo lelo culo liqala, ngibabona benza indlela yabo ekhuphukela lapha bame bazungeza i-altare kuba bathathe isidlo. Futhi ngezwile amasondo ebhokisi ikhaskethe ekhwihwiza ngenkathi ehlela ekamelweni lapho bebakhipha. Khumbulani ukushunyayelwa kuyalelizwi kuzoba yi ngime ekwahlulelweni. Futhi ngiyofanele ngime emva kwalo, ngime lapho ngiyofanele ngibe ufakazi walokho, ngeke ngalibuyisele emuva. Sengilishilo ngifanele ngihlale nalokho, lizohlangana nami ekwahlulelweni njengoba nje uNkulunkulu esho izwi lakhe futhi ngeke alibuyisela emuva. Niyabo, futhi ngiqala lonke izwi kuqala enhlizweni yami bese ngibona ukuthi ngiyafuna yini ukulisho qobo lwami. Uma libonakala liyiphutha angilisho, ngiyekela yena alisho. Uma esho into ethize ephambene nakuba ngingeyikholwe, ngiyayisho noma kanjani ngoba nguye. Ngifuna ukuqiniseka ngoba ngifuna iphutha ngalolu suku. Yazi kuzoba mnyama ngokwesabekayo ezansi emfuleni ngalolu suku. Akuze ubakho umuntu lapho ukuba asize. Awuzukwehla namali uye lapho. Abangane bakho uzoba sesimweni esifanayo ukuso. Kuzoba mnyama ngokwesabekayo, ufanele uwele. Ngifuna ukuqiniseka ithikithi lami lilungile. Ngifuna ukuqiniseka uma ngilibuka ngibona igazi libomvu lenkosi eyinduna yami. Bese kuthi uma ngizwe emva kwesikhashana umkhumbi umdala ukhala, uzolunga-ke. Kodwa angifuni inkathazo ezansi lapho ngaleyo nkathi. Ngifuna ukukuxazulula manje. Uma kukhona inkathazo ngifuna ixazululwe manje, ngizodinga wonke umusa nomncinyane engingawuthola ngalolu suku. Ngizoba qotho njengoba uthisha omkhulu washo ngolunye usuku, wayengafuni ukuba nodumo, wayefuna ukuba qotho. Ngizwakalisa uvo lwami kanye naye. Ngifuna ukuba qotho, ngifuna ukukhuluma iqiniso. Ngakho ngalolo suku uma sekufika ngizwa ukumemeza ngasogwini, ngifuna ukubheka phansi bese ngiqiniseka. Njengabantwana bamaHebheru ngenkathi bebone lawo maphiko amnyama eza enqamula ukufa, umfana omncane uthi kubaba, uqinisekile ukuthi igazi lisekhothameni na? Ubaba ubuka phandle, yebo ndodana, igazi lilapho. Awu kulungileke, siphephile. Alikho lapho kulokhu kusa mngane na? Qiniseka.
Now.
Manje ora mengiyazi uzela ukuzokhulekelwa sisi le ntombazanyana ehluphekayo ukuthi ihlala kanjani lapha emqeni njengentwanyana encane lapho usheli omncane ehlezi lapha ekhala ezinyembezi usanda kungena nje evela eArizona ngicabanga ngalawo bantwanyana nonke niyabakhumbula phandle lapha kwencane encane indlu endala eyakhiwe ngamabhokisi baba wabo omdala ohluphekayo behlala ndawonye emva kwesonto lapha kwenzelwe bona khumbulani lawo bafo abancane ukuthi nga kanjani ukuthi sonke sibazi kanjani ukuthi kanjani uora May omncane ohluphekayo kuthatha ababili ukukhulisa umndeni Oh uNkulunkulu lento embi kabi yomshado nesahlukaniso nokuthi uKurtis wenze kanjani ngamandla akhe onke ngabo usebenze kanzima
no matter who it is
kodwa umntwana akunandaba ukuthi ungubani udinga uthando lukamama umuntu ozobathanda kuyimvelo ukuthulisa umuzwa wakho ngegumzingeli ngiyayifundisisa impilo yasendle nje lokho futhi ngiyaphuma bese ngiyifundisisa ibhere elingumama omdala uma lingena ekwindla lonyaka lizalela ukuba ngumama futhi liqosha onke amawundlu alo liba nalo kusukela kwelilodwa kuya kwamabili liyawaxosha liwenze alale ngokuzicashela wona ebusika ukuze akwejwayele ngonyaka olandelayo uma liphuma selinezinye izingane ezincane ezimbili eyodwa noma ezimbili futhi lizinakekele njengonina ihlobo lonke bese kuthi ekwindla lizihlakaze futhi linamanye futhi amabili ehlobo elandelayo kodwa kwenzekani ke uma lingenazi ingane ngalonyaka na niyazi ukuthi lenzani na liyaphuma lizama ukuthola lawo mawundlu asekhule aze angangalo uma lingabatholi liyothatha izimpisi ezincane ezithi azibe mbili liyothatha amankentshane angamakhoyote athi awabe mabili lingathatha eqinisweni ingane yomuntu impela kuke kwenziwa liyothatha leyo ngane encane noma yini liyoba ngumama kuyo imvelo nje akukho elingakwenza buka intombazanyana nonodoli wayo ngani ayikabi neminyaka emithathu budala ngike ngabona usara wami omncane ngobunye ubusuku ngangena ekamelweni into encane eshaya uvalo futhi wayelapho elele nonodoli wakhe omncane usangalweni yakhe ngama lapho ngase ngibheka phansi ngacabanga into encane bandla niyazi ngeke kuthathe isikhathi eside iminyaka eminingi baba uzoguga emva kwesikhashana sengigugile manje sengiyimpunga futhi ngedlula kodwa lokho ufanekisa ngaphambili ngolunye usuku eyangempela ingane encane ilele lapho kukuwe nje futhi uma ningabathandi labo bafo abancane kukhona into enye ezothatha indawo yakho uma umuntu engamkhonzi uNkulunkulu uyokhonza imoto yakhe uyoya ebhareni uyokwenza enye into yokwehlenyuka isizathu kukhona into efanele ithathe leyo ndawo manje utadewethu angiqondile kumfaka emadlingozini kodwa engenaso isandla sikamama ngokuyikho enye into yathatha indawo yazo nento encane bandla iyagula kulokhu kusa igula ngemizwa izingane ezincane ezimbili wenze amaphutha kanjalo nami futhi ubani omunye ongawenzanga na kodwa ngizama ukusho ukuthi ukhona umuntu othize okuthethelelile uphakamise isandla sakhe esikhashaneni esedlule sekuphelile konke lokho kuvela enhlizweni eqinisileyo engifuna ukukholwa ukuthi kwenzile bhekisisani nje ukuthi kwenzekani uma esengowesifazane osemdala osempunga ekhanda uyobe kusalokhu kumile kunjalo kodwa unokugula kwemizwa akukho muthi ezweni ongasiza ukugula kwemizwa uma uthatha umuthi ukuthulisa ukugula kwemizwa yakho uyokwenza ube mubi ngokuphindwe kabili uma usuphela kuwe Aliko ikambi lokuguliswa imizwa kodwa ngiyajabula kakhulu sikhona isiphiliso niyazi nami kungigulisile lokho futhi sikhona isiphiliso hayi ikambi isiphiliso isiphiliso esiphindwe kabili entshumayelweni yami yayizolo emsakazweni ukweduka ngokukhululwa abashumayeli bashaka kube kufishane kakhulu njengoba kwenza uJosh ekufanele ashaye kakhulu kodwa abuka mfowethu dadewethu ikhambi nguKristu noma bangisho lokhu epulpiti ebekwelibhokisi elidadlane elakhiwe lapha kodwa lingcwele nje njenganoma yiliphi ipulpiti levangeli linikelwe kuNkulunkulu singabantu abahluphekayo lingahle lingaphethwa ngegolide ngaphezulu kodwa umoya ongcwele uze lapha futhi senzele izinto ezithize ezinkulu dadewethu othandekayo uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho encane njengomama nanjengomntwana uma uzokwemukela okushiwo ngomfowethu Bill noma uyakutshela manje ngizokuqinisekisa sithandwa ukuthi uzophuma lapha uzosinda manje ngenkathi uphakamisa isandla sakho esikashaneni esedlule ngaleso sikhathi womukele uKristu ngifuna wena emizuzwini embalwa ngifuna ukhuphuke uze lapha futhi ngingakufakazisa kuwe nge wena yiba ngumahluleli ngomusa kaNkulunkulu noma ongcwele omi lapha manje ngingakwenza kusuke kuwe kunjalo angikaze ngikubone kwehluleka kodwa manje ke kuzobuyela kuwe uma usuka lapha uyabo uma uzokuvumela kodwa uma nje ungeke usakwemukela akulandaba ukuthi uzo kanjani qhubeka uthi uJesu Kristu uyangiphilisa uyabo wehlile oramay usuka phezulu lapha lapho owawuvamise ukujabula khona futhi ugebelele ubhayisikili futhi ugijime wehla wenyuka nomgwaqo lapha wawujabule ngaleyo nkathi wawungenayo imizwa osunayo manje wawunayo na uyabo manje sewehlele phansi lapha ingoba kwakungekho lutho lapho ngokubamba thandwa wehlela phansi lapha Kodwa manje ufanele ukukholwa lokho usuphezulu lapha futhi ukukholwe futhi ukukholwa okungenamisebenzi kufile uma ukukholwa khona ke yenza sengathi uphezulu lapho futhi ke uNkulunkulu uzovele nje akwenyusele ngqo phezulu lapho futhi nango uanti wakho midi ehlezi emuva lapho waye lento efanayo nganginento efanayo ngiyazi ukuthi kuyini kodwa uNkulunkulu uyise lapho Zokukholwa kulokhu ukusa orame. Ngifuna uze lapha. Noma ubani wena nonke ogulayo ukuba nigcotshwe. Ngilungile asikhothamise amakhanda ethu umsuzwana nje. Bandla nonke uyamazi uKurtis, niyamazi uorame. Ukubuka uorame nje ningabona into ethize yenzeka. Khandlekile futhi uyagula orame lesi isikhathi. Sokuxazulula kukhona ebengifuna ukubuza khona izikhathi eziningi oramay uthe ukuba nje bengingathola indawo ethize engizoqala kuyo ukuba nje bengingaqala ngalesikhathi ukuzizwa ngingcono ngikholwa ukuthi bengingazisiza ukuba ngihosheke ngiyabo kunjalo kunjalo na awu usendaweni manje oramay usendaweni engcono kwedlula zonke ezweni ealtar lapho umuntu kuphela ezweni ongakusiza ozokusiza lo uNkulunkulu ngifuna nikhothamisa amakhanda enu wonke umuntu ajoyine kanye nami emkhulekweni baba wasezulwini othandekayo njengoba le ntombazane encane bandla ukuphila kufushane kabi manje singumama osemncane ngiyazi isikhashanini sedlule ngenkathi phakamisa isandla sayo Songi sono sisusiwe.
God, your Bible is a witness of that.
Kulunkulu iBhayibheli lakho lingufakazi walokho. Walikhuluma usezulwini ukuthi oyokholwa yokwemukela. Manje ubhekene nomzabalazo onzima kabi ngaphambi kwakhe. Nkosi noSathane uzomphosa phezulu ngale yafuthi amephuce lezo zingane bese emhlalisa esikhungweni sezinhlanya ukuba azingqobuze ngekhanda lakhe odongeni. Kodwa uza endaweni efanele namhlanje ealtar uza endlini kaNkulunkulu ophilayo Umi lapha njengakunjalo yedwa ealtar kodwa akayedwa izingelosi zikaNkulunkulu zimise nxa zonke umoya ongcwele useduzane futhi futhi ungufakazi wokubona izinto eziningi zenzeka futhi uyazi ukuthi wena unguNkulunkulu futhi ngikhulekela ukuthi ngayo yonke inhliziyo yami ngawo wonke umphefumulo wami ukuthi ngalolu suku ukuthi uzomsiza u-Oromei manje baba ngithatha kuleli altare elihlezi lapha kule ndawo engcwele lapho khona umoya ongcwele ufanekise ngaphambili abizwa ngamafutha omnqumo noma amafutha agcotshiwe amafutha okugcoba uhambisana nencasiselo yakho amafutha avela eminqumweni yegatsha namanje njengoba ngiya phambili ukuyogcoba udadewethu ngala mafutha wena wathi umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo ukwazi ukuthi le nkonzo enkulu iyaqubuka intando yakho mayenziwe lapho eIndianapolis lapho abaningi abaguliswa imizwa izithulu izimungulu izimpumputhe nakho konke bezoma lapho kodwa asesabi nakancu wena wakukhuluma ngaphambi kokuba kuqale izwe sinokuthinta kwasezulwini ngaleya ukusitshela ukuthi kuyiqiniso siyaphambili-ke ukuphosela inselele uLord Devele abantu bakithi usenkathazweni njengoba wayenjalo nje uloti entshumayelweni kulokhu kusa no-Abrahama wamlandela sathane siyaxosha kulokhu kusa owakithi ozihluphekelayo udadewethu omncane oshiyiweyo usenkathazweni futhi siyaxosha ngamafutha agcotshiwe nangombhaphathizo kamongcwele ngezwi likaNkulunkulu laphezulu nevangeli siyahamba ukuyobeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu futhi siyakukhipha kuye uJesu wathi hambani futhi ngeke wehluleke wathi ngegama lami bayakukhipha amademoni futhi wena ungudeveli ekuthobeleni umyalo wakhe siyakukhipha kulokhu owami omncane sinxusela manje ngokubonakalayo lowo oshiwe igazi likaJesu Kristu liyamhlanza kuso sonke isono namhlanje uba msulwa futhi uba ngcwele ebusweni bukaNkulunkulu ngokuvunywa kwesono sakhe ngokuhlambulula kwevangeli siyakukhipha lokhu kuguliswa imizwa oyebo ububiza kodwa ungeke umthinte sinxusa igazi phakathi kwakhe nalokhu bami njengomlamuleli namanje iyeke intombazane ithedele ihambe ikhululeke futhi usukele kulo busuku kuqhubeke kwangathi ingajabula ngalezo zingane ezincane ezilele lapho ngokuba lo myeni kwangathi naye futhi angeza futhi abe ngumKristu kwangathi bonke abakhe futhi ngolunye usuku enkazimulweni indingilizi enkulu yomndeni ingephulwa ngaleya vuma ukuba unina uyise bonke abakubo wonke umuntu babelapho o uNkulunkulu siphe lokhu kwangathi angakhululeka kusukela kuleli hora siyamkhulula ngothando oluphelele futhi sikuyala ngeBhayibheli nangokufa ukumbelwa nokuvuka kwaJesu Kristu ngegazi lakhe nomoya ongcwele simletha kuwe ngegama likaJesu Kristu amen. Kulungile hamba manje izinto zizobuyela esimweni sazo uzizwa ukahle manje akukulimazi manje uzizwa ukahle manje yeba kanje ngaso sonke isikhathi kuzoba kuhle impela amen manje sekuphelile sisi lokho kukwenza uzizwe usungcona manje usungaphuma lapha uphume ube ngu-Oromei futhi kuphela u-Oromei omusha intombazane ejabule kuKristu kwangathi kungahamba konke ubuye uze lapha cishe unyaka kusukela namhlanje uNkulunkulu ethanda ungene uthi uFeli Branham uyakhumbula ngokusa owangikhulekela ngakho phezulu laphaya e-altare na lokho kwakucazulula uNkulunkulu akubusisa ngonkosi asikhothamise amakhanda ethu manje baba wethu wasezulwini ekuthobeleni umyalo wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu siyakuthanda namhlanje ngolumhlophe olungcwele uthando olumsulwa
Futhi umusa wakho nezihawu makuphumule phezu kwalowo nalowo. Siyakubonga ngezihambi esangweni lakithi futhi sikhulekela ukuthi uzobusisa ngamunye. Busisa umelusi wethu othandekayo, umfowethu Neville, omi nathi emahanisini evangeli. Asiboshelwe kanye nezwe, kodwa sifakwe amahanisi noKristu. Sifake onke amahanisi kaNkulunkulu. Sidonsa inqola endala evangeli, iyaphambili, ihamba njalo. Siboshelwe ndawonye njengezakhamizi zakithi, nezinceku zikaNkulunkulu. Busisa bonke abadikoni, abaphatheli, umphathisikhwama, wonke onakile, onke amalunga, uquqaba, izihambi. Nkulunkulu kuzoba nomhlangano ngale ya Indianapolis. Nkulunkulu angifanele ukubusiswa, kodwa ungebabusise yini abantu ngokushumayelwa kwezwi. Akumangalisi ukuthi amakhulu azoma. Sicobalele inenekazi futhi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzomsiza futhi ususe inkathazo yakhe njengoba sibeka izandla phezu kwalo ngegama likaJesu Kristu. Manje Baba wasezulwini, yenza ukuba isihawu sakho selulelwe yena egameni likaKristu. Manje amakhanda ethu egothebe angazi manje uma ekhona lapha ongathanda ukuza ealtari, ongafuna ukuza futhi aguqele izwi lomkhuleko, umukele uKristu, noma uzizwa ukuthi ungathanda nje ukukhuleka kancanyana emva kokuvakashelwa ngumoya ongcwele. Anizizwa nikahle ngempela ngakho na? Anizizwa nikahle na? Kuza lapha mfowethu Neville. Angake ungathanda nje ukuphakamisa isandla sakho wathi ngithanda ukuza ealtari okumkhuleko omncane nje. Ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngithanda nje ukuzihlambulula mina uqobo kancane. Oh, uNkulunkulu anibusise. Kulungile. Manje niyabo mfowethu Neville wakithi, ngiyacabanga ngimqaphelile kuyo yonke imihambo yakhe. Ube indoda ngempela. Ngimthola efana nsuku zonke. Noma ngabe impi ihamba kahle noma ihamba kabi, umfowethu Neville uhlala efana. Ngibonga uNkulunkulu ngakho. Umfowethu Neville ubengeke akwenza lokho ngesingaye. Uthatha uNkulunkulu ukukwenza. Futhi ngiyajabula ukuthi isisigejane sezimvu sinomelusi wezimvu njengomfowethu Neville. Ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzomsiza futhi umbusise. Ngiyamthanda futhi ngiyabathanda abantu bakhe nani nonke bantu esibathandayo, futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa. Kodwa manje sisakhothamisa amakhanda ethu, futhi ngizocela ukuthi labo abazothanda kukhulekelwa, futhi ofuna ukuguqa bese uyazihlambulula wena uqobo, uzoza ngokuzithoba e-altari. Manje mfowethu Neville, bakhulekele uma uthanda. Ngifuna wena ube phakathi kulokhu, wonke umuntu ekhuleka uma uzothola indlela yokuya e-Al.